Ningeweza kukikata kiungo kilichodhurika, kisingekuwa ni moyo. Penzi kikansa limenipanda, sihitaji dunia ili niweze kupona. Nachoona kunipoza, ninavyodunda nawe unadunda. Hafueni sindoani, hatarini sivitani, yani hata iwemo amani ndani chumbani, wasiniwazi kinachofuata baada ya kukuhisi visivyo. Unajua moyo kudunda dunda, nami na hema mbio, unaelewa na kuamini. Ila mapenzi mpenzi tena wayajua, ila ukidunda moyo juu yangu nami wezi nitenda. Mi naelewa dunda nami, dunda nami, dunda nami, dunda dunda, tuseme sawa. Dunda nami, dunda nami, dunda nami, dunda dunda, tuseme sawa. Cheki nilivyopandisha mizuka kabla ngoma kulipuka, tayari kesha umbuka, ya siri zangu zimetibuka. Ndani na dogo kuwaona, ilinitonesha kidonda. Nilijua kesha ngoa, tena kwa ndonga, kumbe ni jomba. Fanya ima utulie, wala usishawishike. Kutumia zangu ware, unizengue mbradi unitese. Kinachofuata baada kukuhisi visivyo, unajua moyo kudunda dunda, nami na hema mbio, unaelewa na kuamini. Ila mapenzi mpenzi tena wayajua, ila ukidunda moyo juu yangu nami wezi nitenda. Mi naelewa dunda nami, dunda nami, dunda nami, dunda dunda, tuseme sawa. Dunda nami, dunda nami, dunda nami, dunda dunda, tuseme sawa. Unanidunda, 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 dunda, dunda. Unanidunda, 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 dunda, dunda.
Uenda kwa wazazi, unanidunda kwa shangazi, nabaki kosa amani, hata sala ilavi. Niendapo hata kazini, niwapo ni safarini, mawazo kwa komandani, mbona usidunde nami.
Kinachofuata baada ya kukuhisi visivyo, unajua moyo kudunda dunda, nami na hema mbio, unaelewa na kuamini. Ila mapenzi mpenzi tena wayajua, ila ukidunda moyo juu yangu nami wezi nitenda. Mi naelewa
dunda nami, dunda nami, dunda nami, dunda dunda, tuseme sawa.
Wabaya wabaya utaisha ubaya, na wakirudia mazuri, wabaya tayari washafanya mabaya. Ubaya si wana wabaya, uzuri si wana wazuri, ndo zao wanadamu. Wewe bora unaondolesha
dunda,
dunda
nami, dunda nami, dunda nami, dunda dunda,
dunda ili nipuze maneno, dunda ili niridhie upendo, dunda nisiyapate mawazo, kana kwamba kwako sinayo malengo.